impossible. Now I believe. Now I believe. Now I believe. All things are possible.
Asi besiloku simile umzuzwana nje manje senzele izwi lenkosi asiphenye kuAmose umprofeti uAmose isahluko sesithathu siqale ngevesi lokuqala. Ngifuna ukubonga udadewethu Juanita no Anna Jane nodadewethu Mo ngalelo chorus elimnandi lamaculo lingibuyisile ngisahlezi lapha yafuthi ngalilalela bengicabanga ngenkathi babe nathi becula emkhankasweni umfowethu Jack nami sasixoxa lawo mantombazane ayesengamantombazanyana eneshumi nesithupha nje into efana naleyo intombazane. Manje ngiyacabanga udadewethu Anna Jane unabantwana abahlanu nodadewethu Juanita unina wabantwana ababili futhi sesisondele kakhulu ngempela kulokho kushona kwelanga besifazane kunoma sasinjalo ngaleyo nkathi cishe iminyaka eyishumi nesithupha umehluko akusezukuba kude sizowelela ngaphesheya leso sikhathi senkazimulo. Manje kuAmose isahluko sesithathu asifunde. Yizwa nini lelizwi inkosi elikhulumile ngani obantwana bakwa-Israyeli ngawo wonke umndeni engawukhipha seGibhithe ngokuthi nginazile nina kuphela mindenini yonke yomhlaba ngalokho ngiyakunihambela ngabo ububi benu. Kuhamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na ingonyama yobhodla ehlathini ingenampango na ibhongo lengonyama liyozwakalisa iphimbo lalo emphandweni walo uma lingabambanga lutho na inyoni ingawela ogibeni emhlabathini engenasihibe na umuntu wosusu ugibe emhlabathini engabambanga lutho kulo na ungabethwa icilongo emzini futhi bangesabi abantu na umuzi ungahlelwa ngokubi ingakwenzanga inkosi na ngokuba inkosi ayikwenza lutho ingayambulanga izifihlakalo yayo ezincekweni zayo abaprofeti ingonyama ibhongile ngubani ongayikwesaba na inkosi ikhulumile ngubani ongayikuprofetha na asikhothamisa amakhanda ethu inkosi Jesu kwangathi leli izwi lakho nkosi kwangathi singaba nenhlanganyelo kulobusuku ngakulengxenye siyakhuleka nkosi ukuthi uzosipha ingqikithi yendikimba esizoyithatha lapha futhi kwangathi ingaletha udumo kuwe sibusise njengoba silindile nkosi kulobusuku phezu kwezwi lakho. Sindisa abagulayo nabahluphekileyo, sindisa abalahlekile, qinisa ababuthakathaka, Nkosi abaphela amandla kokubili ngokomzimba nangokomoya, futhi siphe ukuthululo okukhulu kobukhona bakho ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ngifisa ukuthatha okwendikimba kulokhu kulobusuku isifo sokukhohlwa sokomoya. Ningakhohlwa kusasa ngumkhuleko wabagulayo kusasa sibheke inkosi kuba yenze izinto ezinkulu ngokwedlulele kusasa ntambama ngelesibili nqo lapho esi uma sesiqala izinkonzo zethu umfana uzoba lapha ukunikezela amakhadi omkhuleko na wonke umuntu uzokhulekelwa ofuna ukukhulekelwa futhi sibheke isikhathi esikhulu kusasa enkosini. Manje ninabantu nilapha nivakasha nivela ngaphandle kwedolobha elincane khumbulani kunamahle amabandla agcwele ivangeli kulo lonke idolobha nemukelekile kubo bonke. Bengikhuluma nje komunye wabelusi esibambisene nabo ngaphandle ngingena nje umfowethu Jackson phambilini owayeyibandla le-Methodist ezansi idolobha noma amabili ezansi kwethu. Futhi bangaki olapha obambisene netabernakele ake sibone izandla zenu ndawo zonke. Hey, ngijabule ngempela ngempela ukuba nani ezansi. Lona ngumhlangano osondele kakhulu engibe se-Indiana isikhashana impela. Ngicabanga ngokubuya masinya impela futhi ngimise ithende futhi inalawo macilongo ayisikhombisa okugcina inkosi ithanda. ngakho manje kodwa khumbulani kusasa ningakukhohlwa kusasa ngelesibili ngo futhi manje inkonzo yethu elandelayo izoqala ngeviki elizayo eTampa eFlorida manje ngifuna ukukhuluma ngokuthi kokomoya amne ukukhohlwa manje lo mfo omncane esikhuluma ngayo uAmose okomzuzwana nje ukutholisa indlalelo sethu ngaphambi kokuba sifinyelele endikimbeni lokhu kwakungesikhathi sempumelelo enkulu eSamaria uIsrayeli wayephumelele babelandele izwe ngempela futhi bephumelele akusikho ukuthi njalo impumelelo iyisayini yezibusiso zokomoya kodwa ngezinye izikhathi ngokuphambene abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe ufanele ube nezimpahla eziningi-ningi zokwezwe futhi kukhombisa ukuthi uNkulunkulu uyakubusisa lelo akusiliqiniso ngezinye izikhathi kungenye indlela kodwa siyathola yena asazi kakhulu kangako ngalo mfo omncane yena asinamlando ukuthi uvelaphi siyazi ukuthi yena ngokombhalo lapha ungumelusi wezinkomo kodwa uNkulunkulu wamphakamisa sengathi ngiyabona ngibona ngolunye usuku olushisayo eSamaria lapho elinye lamadolobha ezivakashi amakhulu ezwe ngalolu suku yinto ethi ayifane lesingathi neMiami noma iHollywood iLos Angeles ezinye zalezo zindawo ezinjalo enye indawo enkulu yezivakashi futhi singazibonela nje simbona wayengakaze abe semzini njalo kodwa wayenezwi lenkosi wayeza kulomuzi omkhulu lapho isono sasinqwabelene emacala onke abefundisi basebeqele bonke ezwi likaNkulunkulu futhi babekade bengenaye umprofeti iminyaka emide futhi ngakho lo mfo omncane lapho edundubala egumeni kuli nje ukuba senyakatho eSamaria sengathi ngiyabona ngimbona ilanga isayo likhanya phansi nobuhwanqa bakhe obumpunga phezu kobuso bakhe namehlo akhe amancane enciphile nelakhe elincane ikhanda elinempandla licwebezela lapho ebuka phansi phezu olomuzi namehlo akhe ancipha wayengabuki lokho izivakashi ngokwejwayelekile ezikubonayo ukuba ziye emzini futhi zibone zonke ezokujatshuliswa ngubuhle bawo wabuka futhi wabona ukuthi lowo muzi wasuphenduke waba yini umuzi owake waba ngumuzi kaNkulunkulu futhi wasungene ekuboleni okungaka ngokwesimilo okunjengalokho akumangalisi lo omncane umfo ongaziwa wayenguAmose umprofeti futhi manje asazi kakhulu kangako ngaye asazi ukuthi uvelaphi abaprofeti ngokwejwayelekile bafika enkundleni bengaziwa bashiye ngendlela efanayo asazi ukuthi bavelaphi ukuthi bayaphi asazi ngamamuva abo uNkulunkulu uyabavusa nje wayengabukeki kangako kodwa wayeno isho kanje inkosi ileyo into enkulu engiyibonayo kusobala uza eSamaria ukuqala umkhankaso wakhe iqinisekile wayengenalo ubambiswano lwamuntu wayengenakhadi lenhlanganyelo kunoma iliphi ihlelo wayengenazi incwadi ezimchazayo ukukhombisa ukuthi iliphi iqembu aphuma kulo futhi kodwa wayenento eyodwa wayenezwi lenkosi lalowo muzi futhi ngiyamangala ukuthi besingamthatha ngezokuthutha yini uAmose namhlanje kwehlele esikhathini sethu ngiyamangala ubengemukelwa yini emzini wakithi namhlanje ngiyamangala ukuthi besingamemukela yini noma besingenza njengoba benza nje sithola imizi yakithi isekuboleni okufanayo futhi sithola ukuthi isono sikhulu nje phakathi kwabantu njengoba sasinjalo ngaleyo nkathi futhi ngiyamangala ukuthi lena encane indoda engaziwa ukuthi izoqala kanjani lo mkhankaso na kanjani ukuthi izoqala kuphi na yiliphi ibandla ezoya kulo noma ubani ozobambisana nayo na yayingenalutho ukukhombisa ukuthi ivelaphi yayingenalutho nhlobo kodwa uisho kanje inkosi womuzi yabathola bebole kakhulu futhi bonakele kakhulu ngokwesimilo kwakuyisikhathi esikhulu abesifazane kulowo muzi basebephenduke cishe impela baba njengoba benjalo eUnited States basebephenduke bonakala yonke into uNkulunkulu ayeyibheke kubo babehambe ngo ngenye indlela futhi futhi sithola ukuthi kwakuyindawo enkulu lapho ababene midanso emgwaqeni abesifazane behundula izingubo zabo ngokungabi nasimilo kanjalo njalo njengokubungazana ngokuhundula izingubo kusobala lokho kwakungokujabulisa umphakathi ngalezo zinsuku manje sekunsuku zonke ake nje isimo sezilu sishise futhi awudingi ukuba uye kunoma iyiphi ibhayisikopo bonke basemgwaqeni noma phi empeleni ngiyanidabukela nina abesifazane kuba nenze into enjengaleyo awunamahloni ngawe uqobo na kwase kuthi ke ngakusho lokho kwesifazane lapha kungekudala wayesethi ngani wathi mfoti Branham wathi lokho nje kufana nabo bonke abanye besifazane ngathi kodwa asifanele kuziphathisa okwabo bonke abantu sehlukile sisimilo esehlukile Ngikumbuza ngowesifazane wathi awumfowethu Branham omunye wathi angizi gqoki lezo zikhindi wathi ngigqoka ibhuluko isilex ngathi lokho kubi kakhulu uNkulunkulu wathi kwisinyengiso ebusweni bakhe ukuba owesifazane agqoke ingubo engeyowesilisa kunjalo impela Omunye wathi abasazenzi ezinye izingubo basayenza imishini yokuthunga futhi banazo izimpahla azikho izaba kuyilokho nje okusenhlizweni yilokho okukhombisayo kuzikhomba khona uqobo futhi manje siyathola kulomuzi uba ngobole ngokwesimilo abashumayeli wayesaba ukusho noma yini ngakho futhi kodwa babe nomncane lomfu umdadlana eza enyuka phezu kwegquma wayezobatshela uisho kanje inkosi hlanzisisani lento kungenjalo nizoya kongena ekuthunjweni futhi waphela ukuba abone izinsuku zesiprofetho sakhe ezigcwaliseka waprofetha ngezinsuku zikaJerobhowamu wesibili owayeyisilahlwa nje empeleni wasekela ezinye izizwe nalo Amose umncane waprofetha futhi wabatshela wathi yena impela lo nkulunkulu enizisho ukuthi niyamkhonza uzonibhubhisa futhi wakwenza Futhi kuba iphimbo lakhe belingaba lapha kulobusuku eBirmingham belingasho into efanayo emabandleni yena impela loNkulunkulu elithi nimkhonzile uzonibhubhisa ngoluyo usuku angikhulumi kulezi zethameli lapha lamatheyipha adibeleza umhlaba manje kubulani lelo iqiniso Wayesethola-ke ngenkathi engena emzini ukuthi zonke lezi zinto ngiyamangala ukuthi ngabe wazizwa enjani ukubuka futhi abone lokho kubola kwabantu bakaNkulunkulu ayethunywe kubo. Ngiyamangala ukuthi besingamemukela manje na ukuba ubengangena besingabambisana naye na besingamnika okwethu okwedlula konke na besingamnika okunaka kwethu na besingaphenduka uma esitshele ukuthi sifanele sibuyele emuva ezwini lenkosi futhi senze ngendlela inkosi eyathi asenze ngayo na ngiyamangala ukuthi odadewethu bebengenze njani ngezinwele zabo eziphunguliwe na bebengaziyeka izinwele zabo zikhule futhi uma uAmose engafika na ubeyokushumayela futhi ngiyanitshela lokho ngoba lelo yizwi lenkosi ngiyamangala ukuthi awethu ukuthi amabhodi ethu akhipha abadikoni uganwe kathathu noma kane nokunye nokunye kanjalo futhi bezama ukubanga abadikoni ngiyamangala uma zonke lezi zinto ngiyamangala ukuthi ubengenzani endodeni eyoyeka umkayo agqoke izikhindi futhi aphumele emgwaqeni labo futhi agunde igceke phandle egcekeni ngenkathi kwedlula indoda na mangala ukuthi beyothini endodeni enjalo na impela bekhumisa ngakho konke okwakubuye ngokuba wayeno isho kanje inkosi futhi ayikho enye into ayengayenza kodwa lokho wabathola ngalolo suku benodaba olubi lwesifo isifo sokukhohlwa somoya futhi yilokho impela nje esinakho namhlanje Manje wakwazi kanjani okwakuzokwenzeka na wazi kanjani uAmose na ukala wayengumprofeti futhi into elandelayo wayazi ngesifo ukuthi ukuxilonga isifo kwakuyini futhi wayezokwazi ukuthi imiphumela wawini Uma udokotela ebuka okunesimila bese ebona ukuthi leso simila sesivele sibambelele uyazi ukuthi akukho lutho kodwa kusele ukufa kuphela yilokho kuphela ngaphandle uma uNkulunkulu enza okuthize ngakho Hawu uma ubuka umuzi bese ubuka abantu ubuke ibandla bese ubuka abantu obukheleka kakhulu kuNkulunkulu akukho lutho kodwa ukucilonga isifo kodwa isono nenkokhelo yesono ngokufa ngokufa ukucilongwa kwezifo kufakazisa ukuthi sini niyabo uma abantu bekhela kuNkulunkulu futhi bengayi kulilalela izwi bengasenaso isifiso sezwi khona ke kunokucilongwa okukodwa kwezifo kukho umphefumulo wonayo lowo mphefumulo uyakufa ukungakholwa kuyone ehlukanisa noNkulunkulu kunjani impela lokho wayazi ukuthi isifo ukuthi imiphumela kwakuyini ngenkathi esebone isifo sesono emzini manje lesi sifo sokukhohlwa sitshelwa ukuthi isizathu wena ukuba ube sendaweni lapho ongeke wazikhomba wena uqobo manje isinto engejwayelekile asenzeki kaningi kakhulu kodwa izimbangela isekwethubeni ngumuntu ongazi ngisho nokuthi bangobani usithola ezimpini ngesinye isikhathi amasosha ayasithola ngezinye izikhathi abantu basithola enye into esibangelayo ngokukhathazeka ukukhathazeka kuyosibangela ukukhathazeka akunamandla okuhle kukho nhlobo ya nje yeka ukukhathazeka futhi wemukela ukukholwa omunye wathi awu manje uma ke uzodutshulwa ebuseni bungekhathazeke na ngathi qhabo angicabangi kanjalo ngani na ngathi ukukhathazeka akungenzeli lutho kodwa kungenza ngibe kabi kakhulu awu kuzosiza ngani ukuba nokukholwa na ngathi kungahle kungikhulule futhi kunjalo uyabo ngakho ukukhathazeka akunamandla obuhle kukho nhlobo kodwa ukukholwa kunawo onke amandla obuhle kholwa manje ukukhathazeka ngesinye isikhathi kuyasibangela nenye into esibangelayo phakathi kwabantu ngokuba phakathi kwemiqondo emibili lokho kuyobangela isifo sokukhohlwa futhi sikufaka endaweni lapho wena empeleni okwenzile usulahlekelwe imizindlo yakho ulahlekelwe ingqondo yakho awukwazi ukwenza awuzazi ukuthi ungubani awukwazi ukuzikhomba wena uqobo ungahamba-hamba udle nayo yonke into kodwa wena noma kunjalo awukwazi ukuzikhomba wena uqobo unemfundo yakho ebonisa ulwazi olukhulu imfundo efanayo owawunayo kodwa awazi ukuthi ivelaphi awuzazi ukuthi ungubani ukuthi ungowakuphi leso yisifo sokukhohlwa ngakho siyatshelwa
We are identified
sibandakanywa nemindeni yethu kulempilo yobuntu ngomshado nanomngetho esishada nabo nomndeni wethu ukhonjwa ngubunye bomshado wethu bese kuthi ke sicabange ini ukuba ke lento esabekayo ibingenzeka kuwe futhi ubungeke ukwazi ukukhumbula ukuthi ubani washada naye ubani umkakho ibapha abantwana bakho ubani uyihlo nonyoko ubani umakhelwane wakho na lokho bekungaba yinto esabekayo manje ke siyakhonjwa futhi singazikhomba thina uqobo esintwini ngokuba nobuhlakani nokuba ngabehlukile empilweni yezilwane Isilwane asikwazi ukucabanga sihamba ngemisindo nje asinamphefumulo futhi kodwa thina siyimpilo yesilwane okusenza sehluke siyisilwane esincelisayo kodwa leso silwane esincelisayo siyisilwane esinegazi elifudumele futhi sesimweni sesilwane kodwa okusenza sehluke sikhonjwa ngokuba nomphefumulo unembeza ositshela ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile Manje kunendawo uma uthola lesi sifo sokukhohlwa ungahle uthole ukuba njengoNebukadinezari kwakunguye owake waziphakamisa futhi uNkulunkulu wamenza acabanga ukuthi wayeyisilwane futhi wayehlala phandle ehlane futhi udla utshani njengenkabi nezinwele zakhe zamila zehla ngomzimba wakhe njengezimpaphe zokhozi futhi wayesephenduke inhliziyo yesilwane kuye Niyabo leso kwakuyisifo sokukhohlwa ngoba wayesekhohliwe ukuthi wayeyinkosi wayesekhohliwe ukuthi wayesidala singumuntu futhi wacabanga ukuthi wayesilwane ngakho waziphathisa kwesilwane ngoba wakhohlwa ukuthi wayesidalwa esingumuntu lokho kulula kakhulu namuhla futhi siyakhohlwa ngezinye izikhathi ukuthi nini ibandla lamaKristu siziphathisa okwezwe lokho kukhombisa ukuthi sinesifo sokukhohlwa sokomoya ngenxa yokuthi awuziphathisi okwabuKristu uziphathisa okwezwe wemukele inhliziyo yezwe futhi ibangela lokhu lapha sizithola ukuthi u-Israyeli wayesedalulekile wathola ukudaluleka ezweni futhi wayewele kulesi sisele nalo mprofethi wathunyelwa ukuba abagubhe baphume kuso uma wayengakwenza nokuba abatshele uNkulunkulu ngomusa wakhe wakhetha u-Israyeli kuyo yonke eminye imindeni emhlabeni umusa wawenze lokho wayebaphe ukukhetha amazwe wabapha izindlu ababengazange bazakhe uNkulunkulu wakwenza lokho wabakhetha wabapha amaplaza abangazange bawathenge wabapha ukudla abangazange bakutshale wabapha imithombo abangazange bayimbe wabapha ukunqoba okuningi abangazange bakunqobe wabapha umusa abangazange bawufanele uNkulunkulu wakwenza lokho ngomusa wakhe enzele laba bantu u-Israyeli abakhethiwe bakhe abathandekayo bakhe futhi washo ebhayibhelini wamthola ensimini njengentombazane encane ihlezi phezu kwegazi la uqobo wayeseyigeza wayeseyihlanzisisa nalokho akwenzile kodwa emva kokuba uNkulunkulu esemkhombise wonke lo musa omningi futhi watsheba wathola isipho sokukhohlwa isipho sokukhohlwa futhi wakhohlwa konke ngokuthi lezi zinto zivelaphi Ngicabanga ukuthi leso isithombe se-USA ngo-1964 iphethwe isifo esifanayo singamabandla amakhulu anamandla singabakhulu abantu abanamandla sizigidi ngesibalo futhi sesikhohliwe ukuthi lezi zinto zivelaphi babe nodaba olubi lwaso emva kokuba uNkulunkulu wayebemuhle kubo futhi wabakhuphula besuka kuwo onke amazwe abahedeni futhi wabenza abantu abehlukanisiwe abahlukaniselwe kuye uqobo wathi wathatha umvini kwelinye izwe futhi wawutshala ngale kwelinye izwe nokuthi wayilungisa kanjani imacala onke ukulenza limile isithelo futhi lithele kodwa umvini wakhohlwa ukuthi izibusiso zawo zivelaphi Benze njalo nabantu bakaNkulunkulu ngalezi zinsuku zokugcina ukhohliwe ukuthi ubufakazi bokuba umKristu busho ukuthini sinjalo futhi lesi sifo sokukhohlwa sesiphenduke saba phezu kwabantu abakwazi ukuzikhomba bona uqobo bona bakhohlwa ikho konke ngakho base bebukhohliwe ubungcwele bakhe base bebukhohliwe umthetho wakhe abesifazane babephila njengabo bonke abanye besifazane ibandla likaNkulunkulu nabantu bakhe behlala njalo abantu abehlukanisiwe abantu ababizelwe ngaphandle abantu abazuziweyo isizwe esingcwele ubupristi obobukhosi benikela ngemihlatshelo yokomoya kuNkulunkulu izithelo zezindebe zabo benika udumo egameni lakhe uNkulunkulu wabiza ibandla lakhe futhi wayehlukanisa nezwe ngayo impela leyo ntoso futhi ulinika umthetho futhi yena lona lifanele libe ngcwele wathi ngingcwele futhi lifanele nibe ngcwele futhi ngaphandle kobungcwele akukho muntu ongabona inkosi uNkulunkulu wakusho lokho qobo lwakhe futhi wayebizela abantu kuba babe yilolu hlobo lwabantu kodwa base bekhohliwe ngakho base beyikhohliwe imithetho yakhe futhi babezikhohliwe izimilo zabo zokuziphatha Abesifazane phandle emgwaqweni abesifazane abanga bakwaIsrayeli phandle lapho ngamunye ebheke ukukhuleliswa ngumoya ngwele uzalo mesiya bese ke beziphatha kanjalo isimilo sabo sasisibi kakhulu ngifuna ukuma lapho mzuzu ukuba ngithi kuyinto efanayo phakathi kwabantu bakithi namhlanje abazibiza ngamaKristu isimilo sabo ukuba kuphela beningaqonda ngesinye isikhathi eningizimu ngafunda indaba ezansi lapha lapho ngenkathi besavamise ukuba nezigqila babethatha labo bantu futhi babathengise emakethe njengoba nje ubungathengisa imoto esike uyasetshenziswa futhi manje-ke kwakukhona umthengisi othengathengisela abanye wayefika bese ekhetha lezi zigqila bese ehweba ngazo njengoba nje ubungenza emotweni noma okuthize nalezo zikpina, siku utenezo la seka agubo. Zazi vele Afrika, ama punu, aezi tumba, azilete ngapa, ezi kingini, bese ge, ezi shushumbisa, ziongena United States, bese zitengiselwa ukuba zikpina, kusukela pande e Jamaica, nangakona. Manje sithola ukuthi labo bantu babedabukile babekade bethunjiwe ekhaya labo uqobo babekade bekhishwe isitha futhi babedabukile babengasophinde babone umyeni wabo futhi noma umkabo futhi weyise noma unina abantwana babo ngokuqobo babebabhaqabula ngeziswebhu ukubenza basebenze ngokuba babengabantu abadabukile. Futhi ngolunye usuku othengathengisela abanye wafika ngasehlathini elithize lokutshalo wabona izigejane sezigqila phandle lapho sisebenza futhi wangena wayesebuza umnikazi wathi zingaki izigqilo nazo na wathi cishe ikhulu wathi zikhona ongashintshanisa ngazo noma uzithengise na wathi yebo wathi ake ngizibuke. Wayesephumela ensimini wayesezibhekisisa wayesezibona zidinga ukuthi ukubhaqabulwa futhi emva kwesikhashana wabona insizwa eyodwa babengadingi ukuba bayibhaqabule yayikhuthule isifo sayo nesilevu sayo sibheke phezulu wayengadingi ukuba asibhaqabule ngakho othengathengisela abanye wathi ngithanda ukuthenga lesi yasigqila wayesethi kodwa sithengisi. Wathi awu, yini mehluko waleso sigqila na? Wathi, ngabe leso sigqila singubasi phezu kwazo zonke ezinye na? Wathi, qhabo, siyisigqila nje. Wathi, awu, mhlawumbe usondla ngokwehlukile. Wathi, qhabo, sidla ekamelweni lokuphekela emkhunjini nazo zonke ezinye izigqila. Wathi, awu, yini esenza sehluke kakhulu kuzo zonke ezinye izigqila na? Wathi awu lokhu kwakungimangalisa nami isikhathi eside kodwa ngolunye usuku ngafunda ukuthi phesha ekhaya lendabuko lapho sivela khona uyise uyinkosi yesizwe sonke futhi nakuba singowezizwe futhi sikude nekhaya nokho siyazi ukuthi siyindodana yenkosi futhi sitiphathisa wendodana yenkosi. Ngacabanga kodwa uma inigro livele Afrika futhi lazi ukuthi uyise wayeyindoda yesizwe nenkosi phezu kwesizwe bekufanele kwenzeni kubukristu ozele ngokusha owesilisa nowesifazane ukuthi ubaba wethu uyinkosi yezulu enkazimulweni. Sifanele siziphathise okwabesilisa nabesifazane abangamakristu. Sifanele siziphathise okwakho sigqokiswa kwakho sikhulumiswa kwakho nakuba singowezizwe nokho singabantwana benkosi. Amen. Isimilo sethu ukukhohlakala kwethu ngezinsuku esiphila kuzo manje uIsrayeli wayewele kuleso sisele esifanayo futhi naye wayenesimilo esibi base beyikhohliwe imithetho kaNkulunkulu ungaphingi futhi ungafishi umfazi womakhelwane wakho kanjalo njalo. Base bayikhohliwe leyo mithetho babengasawufuni futhi babefuna ukufana nalo lonke izwe njengoba nje ibandla linakho namhlanje. Ngesinye isikhathi u-Israyeli ngenkathi beqala wayefuna ukuba nenkosi phezu kwakhe uSamuweli wabatshela umprofethi owayethunyelwe kubo wathi manje sengabe nganitshela noma yini egameni lenkosi ayangafezeka na bathi qhabo awukwazi ngake nganinciba ukudla kwami nemali imali yenu futhi ukuba mina ngiphile ngakho na qhabo awukwenzanga lokho awuzange usitshele lutho Samuweli okungafezeki futhi awukaze usitshele imali yethu ukuba uziphilise kodwa nokho sifuna inkosi noma kanjani. UNkulunkulu washo kuSamuweli mababe nayo abalanga wena bala mina uIsrayeli wayesefike kuleso simo manje babengathi abafuni abaprofethi bakaNkulunkulu babengabadingi futhi uma ufika oyedwa futhi abalethele izwi futhi azame ukubabuyisela ezwini babelenqaba bakwenza njalo ngaleyo ndlela yokwenza yokonakala. Uma izwe nebandla kuhlanganisa ndawonye khona-ke abafuni lutho okungokomoya abafuni isho kanje inkosi bafuna abakufunayo bafuna izwe nokuba bathi bangumkristu futhi baphile ezweni futhi baphile nezwe futhi baphile njengezwe futhi babe besalokhu bekugcinile ukuvuma kwabo kokuba ngumkristu. Niyazi, into yakho engukuthi, isifo sokukhohlwa sokomoya, siyileso impela, abazazi ukuthi bangobani, sebekukhohliwe lokho abafanele bakwenze. ukuba oyedwa ubengafika namhlanje onjengalowo bekungenqatshwa ngokufanayo nje babe nodaba olubi lwakho futhi kanjalo banalo namhlanje abakwazanga ukuzibandakanya nezinto ezingaphezu kwemvelo nhlobo ngoba babengalifuni izwi ivangeli babengalifuni isifo sesono sasibahluphile futhi babekuthanda lokho isono siyancaneleka enhliziyweni engaphendukile sibukeka sisihle emqondweni ongaphendukile kodwa siyindlela yokufa akusekho kusele kodwa ukufa inkokhelo yesono ngokufa futhi ufanele uyivune leyo nkokhelo uhlwanyele emimoyeni evunguzayo futhi manje uvune isikhishikazane izibonakaliso zokomoya nokushumayela kwesithunywa esigotshiwe esivela kuNkulunkulu azibange zisaba shumisa neze abesifazane babe badelela ngo futhi bathi angidingi ukuba ngiyokuzwa izinto ezinjengalezo uma lakho kungaphi ndanga futhi kwini na sibe sokukhohlwa sokomoya sizo impela ebakhohliwe ukuba uNkulunkulu lezi lakho yafana futhi angeli gugule umprofethi wayevuke enkundleni ngalezo zinsuku futhi anikeze isibonakaliso sokomoya iphimbo lokomoya futhi wanikeza iphimbo likaNkulunkulu emva kwaso kuphela babelihleka futhi bahlekise ngalo niyasazi sisho esidala iziwula ziyohamba ngezicathulo ezinezipikili ngaphansi lapho izingelozi zesaba khona ukuyathela senza lokho-ke lesi sifo sokukhohlwa sokomoya senza abantu bafike endaweni kuze kube lapho bengasenakho ukuzwa ngaphakathi kubo abafuni lutho olungolokomoya thatha umhlangano wokomoya ngempela lapho umoya ongcwele uphilisa khona abagulayo futhi wahlulela imicabango zenhliziyweni bese ubeka phakathi kwawo onke amabandla okubuthana okukhulu nje phandle lapha kulesi stadiyamu bese ubuka ukuthi bekungenzekani emizuzwini embalwa wonke umuntu ubengasukuma futhi ephuma abanalutho abangazihlanganisa nalo ngawo abafuni ukuzihlanganisa ngalutho nawo bayimdlalela eni inkulumo yezu hlakaniphi kodwa uma sekuza emandleni kajesu kristu kuwe kwakhe nomongcwele abafuni lonto lokuhlanganisa nawo ngoba uyabagxeka ubokhela ngento abebefanele bayazi ngokho kulaya kusobala kunqaneleka isikhashana kodwa khona uma nizozinikela kukho kuletha izithelo zokuphenduka ngakho siyathola uma lesifo sokukhohlwa sokomoya sibamba abantu khona-ke basesimweni esibi manje sithola okufanayo manje manje ngifuna ukufanele ukhonjwe ndawo ndawo ufanele ukukhombise impilo yakho iyakhombisa kulobusuku lapho okhonjwa khona kuya ngokuthi ukhonjwa kukristu noma ngaphandle kwakristu awusuye uhafu ingxenye ayikho into okuthiwa indoda edakwe ingadakiwe ayikho inyoni emnyama emhlophe uphakathi kokuthi usindisiwe noma awusindisiwe ungangcwele noma isoni okukodwa noma okunye nesimo sokuziphatha kwakho ngasezwini kankulunkulu sikhomba wena impela lapho omi khona kunjalo yezwi likankulunkulu laqinisekisa lafakazisa ukuthi ubhabhatizo kwamongcwele uyafana nje njengoba wawulokhu unjalo ngosuku lwepentekoste noma isithiphi esinye isikhathi nojesu kristu nguyena izolo namuhla naphakathi nesimo sakho sokuziphatha ngakulokho siyakhomba ukuthi ngabe unesifo sokukhohlwa sokomoya noma ka kunjalo akunandaba noma ngabe uyidikoni noma ngisho noma ngabe ungumshumayeli akwenzi ya bayasithola nabo ngakho siyathola siyesulelwana futhi sishaya yonke into manje siyaqaphela manje ukuba ngummelika ukuba ngummelika kufanele ngibandakanywe nesizwe sami manje lalelisisani ukuba ngummelika uma ngizalwa lapha kulelizwe ngiba isakhamuzi futhi ngibandakanywa nalesi sizwe konke siyikho ngiyikho konke besiyikho ngiyikho ngokuba ngikhonjwa njengommelika khona-ke ngifanele ngithathe konke owehlazo lazo konke owenkazimulo yazo noma ngabe kuyini ngiyikho ngoba ngibandakanywa naso amen ngifuna nikuthole ngikhonjwa njengesakhamuzi sasemelika ngakho-ke konke eyayiyikho ngiyikho konke yikho ngiyikho ngifanele ngibe ingxenye yayo ngifanele uma ngiyisakhamuzi sasemelika ngiyingxenye yemelika nakho konke yikho ngiyikho ngifanele ngiyakhohlwa neze lokhu uma ngifuna ukuhlala ngiyisakhamuzi sasemelika sangeqiniso ngifanele ngikhumbule ukuthi ngilokho isizwe sami esiyikho ukuba ngibandakanywa nesizwe sami ukusikhohlwa noma ukusilwela noma ukusifela noma ukumela konke esikumelayo ngifanele ngisimele lokho isizwe sami esiyikho ngiyikho esikumele ngiyakumela ukuba ngibe ngummelika othembekile ngizolungela ukusifela ngisilwele ngisimele ngenze noma yini ekhona ngiyingxenye yaso ungeke wasicwasa ungacwasanga mina uma usho ukuthize ngokumelana naso ukusho ngokumelana nami ngokuba ngingummelika ukukusho ngokumelana nawe njengummelika nalokho abakushoyo ngokumelana nalesi sizwe bakusho ngokumelana nawe ngokuba uyingxenye yaso ungalokothi usikhohlwe uma ukwenza khona-ke unesifo sokukhohlwa impela futhi khumbula awusesiswe isakhamuza semelika uma ungeke waphenduka ube yingxenye yaso ufanele lokho ummelika yikho ufanele ube yikho nawe ngifanele ngibe ngabahlanganyeli baso lesi yisizwe sakithi ngifanele ngibe ngabahlanganyeli baso esiyikho ngiyikho yabo esasiyikho ngiyikho akunandaba ukuthi sasiyini ngisalokhu ngiyilokho esasiyikho ukuba ngummelika ngehlela ePlymouth Rock naso nokokho ngangifanele ngingxenye yaso ngagibela noPaul Revere ukusexwayisa ngezingozi zaso uma ngiyisakhamuzi sangempela esingummelika ngehlela ePlymouth Rock ngagibela noPaul Revere ukusexwayisa ngengozi yaso yazi ukuthi ngichaza ukuthini manje na ngawona itela wenu eno-ayisi no-George Washington namasosha akhe ayengafaka esicathulo ngalapho ngokuba ngibandakanywa nalesi sizwe akwenzayo lapho kwakuyingxenye yami engikwenzayo manje ingxenye yakhe ngabandakanywa no-Washington eTelaware ngama no-Stonewall Jackson ngenkathi amathuba ayephisana naye ayemakhulu kakhulu futhi babuza ungama kanjani njengodonga lwamatshe amathuba aphilisayo abe ephikisana nawe na umfo omncane omehla lihlaza sibhakabhaka enamahloni wakhahlela uthuli ngamaphuzu akhe wathi angiwaphuzi neze amanzi ngize ngibonge unkulunkulu somandla ngakho ngizefanele ngibe njengodonga lwamatshe naye ngama lapho no-Stonewall Jackson ukuba ngummelika ngibandakanywa naye nesinqumo sakhe sokuma ewela iDelaware leli zimpi ngaphakamisa iflege nganginabo ngenkathi bephakamisa iflege eGuam emva kokuba izinkulungwane zamasosha asemelika zinikela impilo yazo nangenkathi lapho lelo qembu elincane ligijimela phezulu lapho futhi lasho laphakamisa iflege ngabandakanywa kulokho kuphakanyiswa kweflege lelo flege sonke sabandakanywa zonke izakhamizi zasemelika sabandakanywa lelo flege lilenga phezu kweGuam ngenkathi ngizwa ukuthi abemise lelo flege lapho izinyembezi zehla ngezidathi zami lokho kuyimi lokho kunguwe lokho kwakusho kuthina sonke ngenkathi sibandakanywa lapho nalokho konke siyikho ngikho yonke inkazimulo yaso inkazimulo yami lonke ihlazo laso liyihlami uma senze izinto eziyihlazo khona-ke ngizodingeka ngesigolozele ngimele ihlazo laso uma semukela inkazimulo ngimukele inkazimulo naso ngoba ngibandakanywa naso manje ukuba ngibandakanywe ummelika uzofanele amele lonke ihlazo lemelika yonke inkazimulo yemelika konke yake yaba yikho konke yikho noma eyoba yikho wena ubandakanywa nakho manje ukuba ngumkristu ongeqiniso ufanele ufane asifuni ukukukhohlwa lokho konke yikho ngibandakanywa naye ngibandakanywa naye qaphelani futhi ukimi nami ngikuye Kaphelani manje ke wonke umkhristu ongumkhristu umkhristu ongokoqobo ngempela wenaye lapho izinkanyezi zokusa zihlabelela kanye kanye namadodana kaNkulunkulu ahlabelela ngokujabula ngaphambi kokusakala kwezwe sakhonjwa ezindaweni zamazinga angasayi kufa noNkulunkulu iminyaka ezigidi eziyishumi ngaphambi kokuba izwe lize libunjwe. Ngangisemuva lapho naye uma nginokuphila okuphakade ngangilapho naye ngabandwa kanye naye lapho izinkanyezi zasekuseni zihlabelela kanye kanye namadodana kaNkulunkulu ahlabela ngokujabula. Nganginaye lapho ebiza u-Abrahama eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala nomkakhe namashumi ayisithupha nanhlanu futhi wamtshela ukuthi babezoba nengane. Nganginaye ngenkathi ethatha isinqumo sakhe sokuma phezu kuka isho kanje iNkosi ngizoba nengane. Ama naye wonke omunye umkhristu bama naye. Nganginaye ngenkathi kufika izilingo zakhe. Nganginaye ngenkathi enyukela esicongweni sentaba ukuyonikela ngo-Isaka. Nganginaye ngenkathi kubonakala inqama. NganginoJosefa ngenkathi enqatshwa abafowabo ngoba wayengowomoya nabo bonke abanye wayengowenyama. Nganginaye ngenkathi elazi ihlazo ayemele alimele ngabafowabo uqobo ayeyikho ngiyikho engiyikho weyikho ngokuba sonke simunye kuKristu Jesu. NganginoJosefa emgedeni wakhe ithuna. Nganginaye ngenkathi eya kwesokudla sikaFaro wadingeka ubandakanye naye. NganginoJakobe ngalowo busuku ngenkathi ebambana ubusuku bonke nengelosi ngangibambene nayo uqobo lwami ngiyakwazi edlula kukho. Ngakho ngabambana noJakobe ngesikhathi esifanayo enza ngaso ngokuba ngingumfobo. NganginoMose ngenkathi ehlele eGibhithe. NganginoMose esihlahleni esishayo. Uma ungumKristu ubandakanywa nabo balingiswa baseBhayibhelini. Ngiyakhohlwa. NganginoMose ngenkathi bonke abantu bempendukela. NganginoMose ngenkathi ewela ulwandle lubomvu ngenkathi ephakamisa isandla sakhe futhi waqonda phambili nolwandle lubomvu lwavuleka. Ekhonjwa nguKristu ngayaleyo nkathi futhi nganginoMose ngayelo hora. Wonke umKristu akathi yikho, wonke amakholwa ebeliyikho, lokhu ikholwa manje libandakanywa nalowo muntu ofanayo noma ngabe kuyini ufanele ubandakanywe. Ningakukhohlwa lokho uma nenza inesifo sokukhohlwa sokomoya. Senikhohliwe ukuthi ningobani manje ubandakanywe naye noMose ngenkathi ewela ulwandle. NganginoElija ngezinsuku zika-Ahabi ngenkathi kwakudingeka benze ukukhetha ukuthi ubani ababezomkhonza uNkulunkulu noma uBhalami. Sasinaye entabeni iKameli ngenkathi ayedingeka enze lokhu ukukhetha ngokuba sikhonjwa kumzimba kaNkulunkulu ofanayo akhonjwa kuwo. Ngakho uma sikhonjwa kulowo mzimba, ngakho-ke sifanele sikhumbule ukuthi sasilapho naye kunjalo. Manje nganginoDavide ngenkathi enqatshwa ngabazalwane bakhe uqobo. NganginoDavide wawunaye nawe. Uma ungumKristu ufanele ubandakanywe ekwenqatshweni kwakhe. Nganginabatwana bamaHebheru esitatini somlilo ngenkathi umlilo ungakwazanga ukubashisa ngenxa yobukhona bendoda yesine. NganginoDanyeli empandweni wezingonyama ngakhonjwa phakathi lapho ngenkathi ingelosi yenkosi imkhomba phakathi lapho. Nganginiseke kakhulu kakhulu naye eCalvary. Ngifanele ngibandakanywe naye eCalvary. Ngifanele ngibe lapho endaweni leyo lapho kungesikho futhi ukuthi ngabandakanywa naye eCalvary. Ngafa naye eCalvary. Wonke umKristu ufanele abe naye eCalvary. Uma ungafi naye eCalvary ungeke waba ngowakhe. Ngangilapho ngenkathi efa ngafa naye. Kwase kuthi-ke nganginaye ngenkathi evuka kwabafileyo. Nginyuka ekuseni ngephasika naye ekuvukeni noma yini ayenza. Ngangikhole lapho naye lonke ikholo laliwokufanayo. Futhi manje engihlezi naye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Nawo onke amandla esihogo enqotshiwe ngaye lonke ikholwa elingumKristu lahlezi ngendlela efanayo ngoba ufanele ukhonjwe. Manje ngizithola mina uqobo ngalolu izinsuku zokugcina namaningi amaKristu akholwayo ngikhonjwe enkonzweni yakhe. Nguyena izolo namuthi laphakade ngizithola mina uqobo kulolu usuku ngikhonjwe enkonzweni yakhe ngabe uzithola wena uqobo ungaleyo ndlela uyikholwa uhamba nayo na kabelani imisebenzi ayenzayo wathi ikholwa liyokwenza into efanayo imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza manje-ke ungabandakanywa naye na manje-ke uma kufika ihlazo phezu kwezwi ungalimela ihlazo njengoba enza niyabo ubandakanywe naye na ngabandakanywa naye nganginaye ngosuku lwePentecost nganginabafundi phezulu lapho ngabandakanya nabo ngobhaptizo kwamoya ongcwele ngiyamangala ukuthi ngabe ibandla alinaso yini isifo sokukhohlwa kakhulu impela manje ngangokuthi abanye babo abakholwa ngisho nokuthi ikho into yokuthiwa ngumoya ongcwele niyabona lapho ibandla selifinyelele khona na udaba lube ngempela lwesifo sokukhohlwa niyabo bakhohliwe ukuthi lowo kwakunguthi Jesu Kristu emuva lapho sebekhohliwe ukuthi uJesu Kristu wayeyini sebekhohliwe babecabanga ukuthi wayengumnikezeli mthetho nje noma umprofeti noma umuntu olungileyo bakhohlwa ukuthi wayengunkulunkulu bakhohlwa ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade nebandla linodaba olubi lwesifo sokukhohlwa sokomoya sebezikhohliwe zonke lezi zinto abasaliqondi inhlobo sifanele sibe nabafundi ePentecost sibandakanywe nabo ngabandakanywa nentshumayelo kaPetro ngosuku lwePentecost ezenzweni isetho sesibili ngakuzwa akusho ngakukholwa akusho ngakuhlonipha akusho manje ngibandakanywa entweni efanayo ungatholi isifo sokukhohlwa sokomoya isizathu uzozibandakanya wena uqobo nenye into hlala nalelo zwi ngqo sasinebandla ngenkathi lithunywa ngujesu kristu ezenzweni sahluko se16 hambani liye ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo ngifuna ukubandakanywa lapho izwe lonke kukho konke okudaliweyo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ingakhonzwa kulokho awu manje ngabe ubandakanywe nalokho noma unesinye isifo sokukhohlwa somoya othole ukuthi awukholwa ukuthi lezo zibonakaliso ziyawalandela amakholwa na nabo uma ungakukholwa khona-ke unesifo sokukhohlwa sokomoya uyabo usukhohliwe ukuthi unkulunkulu wakwethembisa lokho wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ungakukhohlwa ungeke wakukhohlwa futhi ube ngumkristu ufanele ubandakanywe nakho ufanele ubandakanywe nojohane ongcwele isahluko se14 ivesi le12 okholwa nami imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza ungakukhohlwa uma ukukhohlwa khona-ke unesifo sokukhohlwa sokomoya ukhohliwe ukuthi ungubani ukhohliwe ukuthi ubufakazi bakho busho ukuthini kuthiwani mayelana nokuthi wathi uma nihlala kimi nezwi lami likini ningacela enikuthandayo futhi niyakwenzelwa khona mabe nibandakanywa lapho ukuba nikholwe ukuthi lokho yiqiniso na umakho we14 ngenkathi ethi uma nithi ule ntaba nqukuleka futhi ningangabazi enhliziyweni yenu kodwa nikholwe ukuthi enikushilo kuzofezeka ningaba nakho enikushilo ningabandakanywa lapho ukuba nikholwe ukuthi lelo yiqiniso na uma lingakwenzanga khona-ke nithola isifo sokukhohlwa sokomoya futhi uyakhohlwa ulahlekelwa ibhalansi yakho yobukristu ungeke washo ukuthi ungowangaphi uthi ngiyi-methodist ngiyibaptisti yilokho engikwaziyo ngakho ngiyi-pentecostal ngiyilokhu lokho noma okunye bhekisisa lokho kungahle kusho ukuthi isayini yesifo ikhombisa kuwe ukuthi unesinye isifo sokukhohlwa sokomoya wena uthi awu mfowethu Branham ngikholwa lokhu futhi kulukhuni ukuba manje awuma umzuzu nje uma unkulunkulu ethembisa ukwenza lezi zinto futhi wathi ziyoba sezinsukwini zokugcina nesivumokholo sakho siyokuvimbela kukho leyo yisayini enhle engingabona ngayo isayini yesifo esiphezu kwakho isifo sokukhohlwa sokomoya usukhohliwe ukuzibandakanya wena uqobo nezwi wena uthi angikholwa ukuthi abagulayo bayaphiliswa unesifo sokukhohlwa sokomoya wena uthi angikholelwe ebhaphathizweni kamoya ongcwele isifo sokukhohlwa sokomoya wena uthi angikholwa ukuthi unkulunkulu wethembisa ukwenza lezi zinto ezizokugcina khona-ke ulalele isivumokholo noma enye imfundiso esikhulu esisebhayibhili unesifo sokukhohlwa sokomoya awazi-ke ukuthi ungowangaphi uvuma ukuthi ungumKristu futhi uphika izwi ukubuyisela ngqo esifweni sokukhohlwa somoya futhi uyabo awazi ukuthi umiphi unesifo sokukhohlwa sokomoya awukwazi ukuzibandakanya nemibhalo ufanele ube nabafundi ufanele ube nawo wonke umbhalo nebandla ngenkathi lithunywa kodwa manje ngenkathi ibandla lithunywa hambani ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo lokho kwakungukuthunywa kwalo manje bane lokho kwakungukuthunywa kodwa bathole udaba olubi lwalesi sifo sokukhohlwa somoya njengo-Eva nje wafika kuye macala onke ngasensimini yonke ngolunye usuku manje ufanayo no-Israyeli ephethwe yilesi sifo esifanayo ukuguliswa uhlobo lokudla okukhethiweyo kwasekholeji okuyokunika isifo sokukhohlwa sokomoya uthola uhlobo lokudla okukhethiweyo kwasekholeji futhi uyothola ukuguliswa yikho bese kuthi-ke into yokuqala uyazi uyothola isifo sokukhohlwa ngempela o awukholwa noma yini eshiwo iBhayibheli ileyo indaba ngebandla namhlanje ileyo indaba singenayo kuba nemvuselelo namhlanje ileyo indaba ngabantu namhlanje bahudule kakhulu phezu kwamalahle ayo yonke into nazo zonke izimfundiso eziqamileyo ezingachamisela baze bangazi ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile impela alikwazi ukukhumbula inkosi yalo alikwazi ukukhumbula izwi lakhe alikwazi ukukhumbula ithembiso lokho kwakuyileyo nje indaba ngo-Israyeli ngenkathi uJesu efika enkundleni abakwazanga ukukhumbula ukuthi intombi yokhulelwa abakwazanga ukukhumbula ukuthi uMose wathi inkosi uNkulunkulu wenu uyakuvusa umprofeti onjengami babe nesifo sokukhohlwa somoya yilokho impela ibandla linakho namhlanje wathi kuyakuthi ngezithi uzakugcina ukuthi lezi zinto ziyokwenzeka esizibona zenzeka nebandla lihlala nje libe ngelife njengeleshumi nambili ngqo yini na isifo sokukhohlwa sokomoya sizibiza ngepentekoste futhi asikwazi ukukhomba futhi asikwazi ukuzikhomba thina ezwini uma selifinyelela emandleni okuvuka kwakristu naye lapho phakathi kwethu ekwenza futhi lenza khona impela athi kuyokwenza manje-ke bhekisisani inqubo yehlelo lethu sifake esifweni sewukhohlwa sokomoya siyakhula asazi ukuthi singabangaphi omunye uthatha amaphepha akhe asuke kuleli bandla aye kwelinye ibandla naleli bandla nale mfundiso eqamileyo naleyo mfundiso eqamileyo niyabo esikudingayo futhi omunye u-Amosi ukuba afike enkundleni eno isho kanje inkosi besingamemukela na ngisho njengoba benza abazange bamemukele bebengememukele namhlanje ubengeke alifaka ikhanda lakhe endaweni ulukhuni ukuba shumayele manje lokho kunjalo impela ngoba ibandla liphethwe yilesi sifo sokukhohlwa sokomoya manje ngani na uNkulunkulu wethembisa ngalolu zithi ngizokugcina lapho indodana yomuntu iyewembulwa ngokukaLuka isahluko seshumi nesikhombisa nesibonakaliso esasenzeka eSodoma siyewenzeka futhi nabantu bayasibona senziwa nabanye babo abasikholwa ngisho bacabanga ukuthi kungumfundi mpondo bacabanga ukuthi ngumoya wedemoni kwini na baphethwe yisifo sokukhohlwa sokomoya kunjalo impela abakwazi ukuqonda inkosi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade ayeyikho ngaleyo nkathi uyikho manje kodwa owenzekile nje ngeke sisazibandakanya lezi ngani na lona alazi noma lidlangala noma ngabe libandla alifuni ukubizwa ngedlangala futhi lingeke labizwa ngebandla ngoba ukubizwa ngebandla belingabandakanywa noKristu lona uqobo lokho kulinika isifo sokukhohlwa sokomoya futhi alifuni ukubizwa ngedlangala ngakho alisili ibandla lepentekoste ibandla lemethodisti ibandla lebhaptisti lidlangala lepentekoste idlangala lemethodisti nedlangala lebhaptisti ngoba lingeke labandakanywa nezwi futhi uma izwi libonakaliswa asalokhu engalikholwa isifo isifo sokukhohlwa sokomoya awakwazi ukuzibandakanya awazi ukuthi angawangaphi kunjalo kufana impela nje njengokubhastelisa into ethize njengoba kaningi bengithi njalo ngangicabanga ukuthi enye yezinto ezizimungulu kunazo zonke esengabe ngazibona wawungumnyuzi yabo ungophasteliwe yabo unina wayeyihashi lethikazi uyise wayeyimbongolo futhi awazi ngisho nokuthi ungowangaphi nento yokuqala niyazi wena uzo ungawuzalanisa bese uthola imbongolo bese kuthi-ke noma uthole umnyuzi kodwa umnyuzi ungeke waphinda uzizale futhi yabo awukwazi ungeke wawufundisa lutho unekhali likhuni awusoze wawutshela noma yini ungabeka lawo madlebe amade amakhulu futhi uyoma kuze kube nosuku olude kunazo zonke lwempilo yawo ngaphambi nje kokuba ufe ukuba kukhahlele yilokho kuphela njalo ulinde into ethize ukuba uyiqhumisele kuwe uma ungaphumelela nalokho kungifaka emqondweni wenqwaba yamakristu abizwa ngaphasteliwe aphasteliwe ibandla aphastelise ibandla aseze athola isifo sesifo sokukhohlwa somoya awakwazi ukuphinde azale lutho futhi bakhuluma ngohlamvu olupasteliwe uhlamvu olupasteliwe alulutho kuyinto embi kunazo zonke owake wayifaka emlonyweni wakho noma yini epasteliwe ingaleso sizathu ufanele uthathe lezi zitshalo zesihlumisela mbewu nezinto ezipasteliwe bese usifutha bese usinyanga bese usitotosa ngani na ngoba abakwazi ukuvimbela izilonyakazana singezi kuso kodwa esengoqobo hlohlobo awudingi ukubeka sibuyela nambuzane kuso sinamandla phakathi kwaso ukuvimbela izilokazana zisuke kuso kuthatha lokho-ke ukuvimbela izilokazana zokungakholwa zisuke endodeni yangokoqobo ngempela eqoliswe ngomoya thatha umnyuzi omdala futhi uhambe ukhulume nawo uthi uzo mfana ngifuna wenze lokhu lokho uyohlala lapho lawo madleba amakhulu esebenza ehla enyuka ngibone inqwaba yamakristu ethi ayibe njalo ebizwa kanjalo wena uthi ujesu kristu senizolo naphakade lezibonaiso ziyakubalandela abakholwayo ngikholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule niyabo awazi ukuthi yini oyikholwayo awazi lutho awazi lapho ovela khona awazi lapho oya khona unesifo sokukhohlwa kwamahhashi awazi lapho ovela khona futhi awukwazi ukuqhubekela phambili kodwa ithandela hlobo langokoqobo ithobile ungakhuluma nalo liyazi ukuthi kwakungubani ubaba walo ukuthi kwakungubani umama walo ukuthi kwakungubani umkhulu nogogo walo linamaphepha ohlobo ukukhombisa ukuthi livelaphi futhi ngiyamthanda umkristu wohlobo ongahamba yonke indlela ebuyele ezizweni kankulunkulu kuya osukwini lwepentekoste futhi bazimbandakanye lapho sinabangcwele lapho amandla kamangcwele ehlela phezu kwabo lowo ngumkristu wohlobo uyazi lapho evela khona ababandakanywa nemethodist ibaptist noma nalutho olunye uqeda ezizwini likankulunkulu wazi impela lapho emi khona igazi lobukhosi likayise igeleza ngaye igazi likajesu kristu uyazi ukuthi ulenzani ulikholwa lonke izwi unkulunkulu usebenza ngaye futhi uliqinisa ngezibonakaliso athembise ukuzilandela akanaso isifo sokukhohlwa somoya oluhlobo lwangokoqobo ngiyakuthanda lokho kodwa ibandla namhlanje linodaba olubi lwesifo ukukhohlwa sokomoya alazi ukuthi lingelaphi selikhohlwe konke ngalo lazikhohlwa zonke lezi zinto ezilenza ibandla yini eyasenza saceba kangaka njengoba sinjalo na lingena endaweni yaselawudikeya futhi labuyela kuleyo ndawo ecebile njengoba wayenjalo u-israyeli ngenkathi lisempofu futhi lalidingeka lethembe unkulunkulu ngazo zonke izinto elalingazenza yonke into elalinayo lethemba unkulunkulu ngaleyo nkathi unkulunkulu wayenalo futhi lalisemoyeni futhi laqhubekela phambili kodwa ngenkathi liceba nakho okwenzekayo amadolobha abo akhiwa abesifazane babo baba nesibili esibi indoda yabo yasivumela abashumayeli babo bawisa umgoqo futhi bajivaza abaprofethi nalolo uhlobo lwesimo abangena kuso okwabangela lokho kwakungukukhohlwa ukuthi lezo zibusiso zivelaphi nani ma-methodist nani ma-baptist nani ma-presbyterian nina ma-methodist ningamkhumbula ujohn wesley nemaBaptist noJohn Smith wayezikhalela izinyembezi izindaba zabantu umkakhe waze wayeze adingeke amholele etafuleni amehlo akhe lalivalekile livuvukele ngenxa yokukhala futhi ekhuleka ubusuku bonke gulukunqu yini indaba na John Wesley wathi enye yezinto ezinkulu ngikholwa ukuthi akungomunye wobaba bemethodist basekuqaleni wathi ihlazo lamadodakazi ebandla lemethodist lalingukuqala ukungenwa yizwe kakhulu ayefaka izindandatho emnweni wawo ubengathini manje egqoke izikhindi na kwenzekani na isifo sokukhohlwa sokomoya kuyilokho impela ikhohlwe lapho livela khona nazo zonke lezi zinto ngoba ukupha kukankulunkulu ububele bakwenza kini ngicabanga ukuthi lena yinto ecakile na ikanye nomoya kajesu khristu impela uprofetha esambulweni sahloko esithathu kwathi ngoba uthi ngicebile kangiswali lutho kanti kawazi ukuthi ngompofu ophuphuthekile balusizi ohawelwa ohambaze kanti kawazi niyabo kawazi kuyini na isiko lokukhohlwa somoya kabazi amabandla selinemali manje akukho bandla kithi impela ezweni lehlelo elingenazigidi eziphindekazigidi zamadola akhisigidi ngezigidi zamadola ezakhiweni nezinto futhi eshumayela ukuthi ukufika kwenkosi sekuseduze ngicebile futhi lati kangiswali lutho abashumayeli abafundile ababedlula bonke abake baba nabo bazi kakhulu ngesentsha ezenkolo kunoma abake bazi futhi banezakhiwo ezinkulu kunazo zonke izindawo ezedlula zonke ezigqokiweyo edolobheni banelungelo lokunoma yini abafuna ukuyenza futhi manje-ke benzani na bathola isifo sokukhohlwa sokomoya futhi bakhohlwa ukuthi kwakungunkulunkulu owenze lokho enzela bona njengo-Israyeli nje nebhayibheli laprofetha uthi yesu kristu wathuma ingelosi yakhe kujohane yayisithi lonyaka webandla ukugcina uyobana lesi sifo sokukhohlwa sokomoya babelusizi khumbulani bacabanga ukuthi bakhulu bacabanga ukuthi banotho kodwa wathi babengabo kuhawelwa belusizi bempofu bebuphuthekile behambaze futhi babengazi futhi ayikho indlela yokubatshela manje ukuba wesilisa bephandle lapha emgwaqeni ezihlazo noma wesifazane ehambaze emgwaqeni ebuphuthekile lokhu bekungaba isimo esidabisayo ukuba kuleso simo kodwa manje-ke ukuba babesile engqondweni yabo futhi bazi ukuthi babe ngobani ukuthi babe isidalwa esingumuntu futhi bafanele bagqoke izingubo awu wena uphumele lapho bayizidalwa ezingabantu bafanele ukubandakanywa nesintu naphandle lapho elusizi engokawelwa ebuphuthekile futhi ehambaze bese uyakuye uthi mfowethu uhambaze manje lapha ngudokotela usibanibani nako wakho nje umsebenzi ngiyakutshela ngiwasibanibani awunamsebenzi wena mgingiko ongcwele ukungitshela lutho batshele akulungile ukuba indoda yenze lokhu nakubantu ukuba benze izinto ebazenzayo futhi bayokwazisa ukuthi umshumayeli wabo unomqondo obanzi niyabo kuyina kungukuthi sebekhohliwe imiyalo enkosi ujesu base-ke umehlisa futhi enze izibonakaliso nezimanga athi uyozenza ungafuni ukukhwelwa isifo sokukhohlwa somoya niyabo sebekhohliwe futhi bahambaze kanti abazi abaqondi ngicabanga ukuthi ngoba nje ngingowesonto yilokho kuphela okudingayo umfowethu lokho akusho lutho kunkulunkulu kunokuba ngumazon noma yini enye noma yiliphi elinye idlangala ukuba ngowesonto lokho akuthi shu unkulunkulu ifanele nibe ngamadodana namadodakazi kankulunkulu ifanele nizalwe ngunkulunkulu unkulunkulu yizwi inkathi ngiba ingxenye kababa wami ngiba ngubaba wonke uma uba ingxenye kankulunkulu uba ngunkulunkulu ngokuthwele izwi lakhe lonke ukukholwa konke okwaisifo sokukhohlwa sokomoya ukuba-ke ubungalazi igama lakho ukuthi lali yilelo eliyilo na futhi uma unjalo uvela emndenini okahle engithemba ukuthi wavela kuwo uma uvela emndenini okahle wabantu futhi uma-ke ukhohlwa igama lomndeni futhi uphume lapha uphila ngehlazo na bathi igama lakho awusuye uJones kumbe noma lali ngubani awu angazi ukuthi ngangingubani. Niyabo kulungile, niyabo leyo into esabekayo kuba yiyo isimo esesabekayo ukungena kuso. Awu, yilabo nje ibandla elifike khona ifanele kuba ngelimela uJesu Kristu, kodwa selikwehliwe lokho ngoba line lijongelwe kukho elivuke khona namahlenzi ukuthi bemukele lokho esikhundleni sezwi futhi bahambaze abubutyelile abokhawukelwa kanti abazi futhi ayikho indlela yokubatshela. Ngingahle ngingaphinde ngibe seBirmingham futhi, kodwa lezi isikhathi esisodwa abazokuzwa ngaso. Niyabo, niyabo kunjalo nje angiyibophezeleke ngalutho, kodwa ukuhlwanyela imbewu uNkulunkulu uyiqondisa emhlabathini lapho efanele iye khona. Bakhohlwa, yebo bakhohlwa yizwi lesithembiso, bakhohlwa. Israyeli wayekulolo hlobo lobucayi ngenkathi uJesu efika, wayesekhohliwe. Babuka, oh, bathi babekholwa ukuthi kuze uMesiya, kodwa ngenkathi uMesiya efika futhi ungazikhomba yena uqobo ngezwi, abenamasiko amaningi kakhulu baze benza izwi kaNkulunkulu laba yize. Futhi uJesu wayethembisa ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela. Njengoba kwenzeka eSodoma kwakuyoba njalo, futhi kwakuzoba ngokukhonjiweyo nabantu bangenwe amaciko kakhulu sebeze benza isithembiso sikaNkulunkulu saba yize ngesiko labo. Isifo sokukhohlwa sokomoya, isifo sokukhohlwa sokomoya yilokho esiyikho. Niyabo sebezikhohliwe lezi zinto. Ngokwalokhu ngenze lokhu isine emoyeni, ngenza lokhu. Awu, lokho akuhlangene nakho lodwa nhlobo. Ngaba kanjani ngumKristu bese uphika izwi na? Ungeke wakwenza. UNkulunkulu uyizwi, futhi uma izwi likuwe wena nezwi niyafana. Konke izwi eliyikho uyikho. Amen. Uma ngiphila lezi zizukulwane nelengxenye yezwi ekwethembisele lezi zizukulwane, ngifanela ngibe yilokho. Uma ngizoba ngumKristu, ngifanela ngibandakanye nakho konke lokho ebhayibheli elikushumayelayo leli kumelayo. Haleluya. Ngizombiza ngomphini wonwele noma kanjani, futhi ngizizwa ngigcwala ukholo njengamanje. Yebo mnumzane, ngifanele ngibandakanywe nayo yonke into lelo bhayibheli elibizayo futhi linikeza ukubiza kwalo. Futhi uma ngingangashaywa yilezi zipho zokukhohlwa somoya sosuku lwesimanje, ngizobandakanywa futhi ngingabandakanywa nalo. Uma ngiliphika khona-ke ngilesifo sokukhohlwa sokomoya, ikhona into yenzekile, ngumbeshi ngokholo noma imfundiso noma ibandla ethize noma iqembu lendoda, ngeke ngakwenza. Nxa namanje izwi lifika futhi lizibandakanye, yingakho uJesu engaqondwanga. Oh, bathi awu, le ndoda ingcwele nomphristi wethu ongcwele, lokhu kwethu okungcwele. NoJesu wathi, mina ningabakayihlo teveli futhi niyakwenza imisebenzi yakhe. Benazi ukuthi uKhayini wanikela ngomhlatshelo omuhle naye na, wayekoshwa wakuyathaza waguqa phansi futhi wakhonza futhi wanikela ngomhlatshelo futhi wakhuleka kuNkulunkulu. Futhi uma uNkulunkulu kuyilokho kuphela uNkulunkulu akudingayo ngokuba wena ube ngowesonto futhi uyashala futhi uthela izishumi zakho futhi uye esontweni nokuba uphile impilo enhle, uma kuyilokho kuphela akudingayo, wayengenabulungiswa ukuba alahle uKhayini ngoba wenza into efanayo. Yebo mnumzane, kunjalo impela. Kodwa inkolo ichaza isembozo, kodwa ungeke wambozwa imisebenzi emihle yakho uqobo. Yenye kuphela into uNkulunkulu ayoyemukela nalelo ikazi likaJesu Kristu, yilezo kuphela isembozo. Ngaphandle kwalokho, uma uthi ngenesivumo kholo, isifo sokukhohlwa sokomoya, yilokho okwenzekayo manje. Qaphelani, sebelikhohliwe izwi, sebelikhohliwe iBhayibheli, sebesikhohliwe isithembiso. Bazama ukuphila ekubenyezeleni okuqopha amehlo kwalokho eMethodisti eyayiyikho, lokho eBaptisti eyayiyikho, lokho omunye umuntu mumbe ayeyikho. Nazi isithembiso sosuku uNkulunkulu elikhuluma ngezwi lakhe futhi eqinisa futhi efakazisa ukuthi linjalo. Futhi basalokhu bengalikhohlwa isifo sokukhohlwa sokomoya, kunjalo impela isifo sokukhohlwa nya nya ngokoqobo abalikholwa nhlobo. Isosha laseFrance ngaqoqelwa indaba encane singakavali, bengingazi
ngisho ukuthi bese kulate kangako futhi inamakhasi cishe ayishumi amanothi lapha sele ngikuthola ngesinye isikhathi esithize kabelani isotsha laseFrance banezigejane zamasotsha aphakathi avela emuthweni futhi babe nalesi sifo sokukhohlwa sivela ekwethukeni empini futhi babe nohlelo futhi babizela enta futhi batetela abantu ababe nabathandekayo abalahlekile ukuba babezwe futhi babone ukuthi babe ngabakhomba yini laba bafana kungekho themba ngabo mhlawumbe oyedwa noma ababili kukho bakubamba baseke bebathatha bonke abanye babo babezoba faka kwezempilo lapho ababezohlala khona konke kuphila kwabo ngabenyuka uma isitimela sidonsa basebema e-station bathethela abafana baphuma basebelula imilenze yabo nokati basebephumela kumeni ukuba babaqaphe ngoba babe nesifo sokhohlwa ngani babefanele babaqaphe ngakho baqaphela oyedwa umfo osemncane lapho waphuma wayeqala ukuqalaza elo tangi lamanzi waqalaza ndawo zonke phezu kwequma wahlihla ubuso bakhe wayesetadisha wabuye wabuka futhi wayeselibona lelo tangi lamanzi waqalaza ndawo zonke esiteshini wayeseqala kuhamba esikhundleni sokuba ugada mmise wamlandela wakubukela ngaphezu kwegquma wehla ngendlela encane yezinyawo waphendukela ngakwesokudla wayesekhuphukela phezu kwelinye igquma encane wayesefika endlwaneni encane yezinkodo wabuka uphumela egosini ikhehla nekheyini esandleni salo liyaphuma laselimkaka ngezingalo zalo lathi ndodana yami bengazi ukuthi uyobuya bangitshela ukuthi sewafa kodwa bengazi ukuthi uyobuya nomfana kwathi dwe kuye isifo sokukhohlwa sasuka kuye wakwazi ukuzikhomba ukuthi wayengubani wazi ukuthi lo kwakunguyise usotsha lesipambano elithuswe ngokuningi kakhulu ukuqeqeshwa okuningi kakhulu ukwethuswa ihlelo lesivumokholo nezinto zezwe awehli ngani nje imizuzu embalwa bezohamba uqalaza ebhayibhelini na ungahle uzulazule futhi ungahle uzithole usukhonjwa lapha ezweni njengekholwa ngolunye lwezinto ungahle ungamazi kungahle ukuthi dwe kuwe uqobo njengoba kwenza indodana yolahleko futhi uzithole wena uqobo ungahle uyithole inkomba yakho emazwini kaNkuluNkulu omunye wathi ngolesoku ngekudala wathi kodwa mfowethu Branham buka thina bantu bePentecostal ukuthi akahle kanjani amabandla esinawo ngani thina sinabefundisi oqeqeshiwe lalelani uma indoda ikanwa ngumfazi ayithembeki ebuhleni bakhe qabo ithembela ekwethembekeni kwesifungo sakhe izilakhe ayethembele ebuhleni bakhe ethembela ekwethembekeni kwakhe futhi leyo ndlela uma ukana uNkulunkulu awethembele ebandleni elithize elihle elikhulu ongalakha kodwa ethembisweni uJesu asenza ukuthi nginguyena izolo namuhla laphakade ngikholwa lokho na asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ngiyamangala kulobusuku endlini lapha lapho abantu behlezi khona lapho kunabesilisa nabesifazane abaphakade abantu abaqonde phakade futhi niyazi ukuthi sokulumbe noma olunye uzofanele uhlangane noNkulunkulu futhi ngiyamangala uma ubunokuphefumula okuncane kwaleso sifo sokukhohlwa futhi ubungakonjwe entweni engasiyo futhi ubungathanda ukuthi ukuzulazula wedlule kulo busuku futhi utole ukuthi ungeke wakhonjwa uKristu Jesu na ungaziphakamisa isandla sakho uthi ngikulekele mfowethu ngifuna ukukhonjwa njengomkhethi wangempela ikholwa langempela uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anibusise busiswani yebo le ndawo zonke uNkulunkulu anibusise umunye umuntu phezulu uvulande osesitezi wena uthi mfowethu ngikholwa ngempela ukuthi lelo iqiniso ngiyakholwa njengamaKristu asisiwe amaKristu njengoba babevama ukuba yiwo iminyaka eyadlula kodwa wani ngani bantu bePentecostal ngenkathi onyoko noyihlo bevame ukuma emgwaqeni phandle lapha futhi bashaya isikhutshana esidala itamborini nonyoko ukuthi wayedingeka kanjani ukuba wayegandleka futhi azabalaze nani bantwana abancane ngezinye izikhathi nanize nihambe ningenazi ngubo nakho konke okunye kodwa ubabayi nonyoko wayethembekile esisuseni ukubambelela kuKristu. Bukani ukuthi ninabantu bepentekostali nenzani minyaka ngamashumi amahlanu edlule niphuma enhlanganweni ilokho okwenza wena pentekoste wazehlukanisa wena uqobo nongakholwayo
futhi njengengulube ekuzibhiceni kwayo nenje emhlanzweni bayo nibuyele emumva ngqo nasenenza okufanayo nenza uhlobo olufanayo lwemfucufucu eliphuma kuyo. Yini indaba na isifo sokukhohlwa sokomoya saqhumuka phakathi kwabantu?
Nginezimumokoro zenu amaphepha enu amahlelo emandle futhi niphezulu ngqo nabo bonke abanye nifuna ukuba nabo bonke abanye nivumele abesifazane benu bagunde izinwele zabo bafake upende nina nibavumela benze zonke lezi zinto nivumela zonke lezi zinto emabandleni kuyini na isifo sokukhohlwa sokomoya. Manje-ke into yokuqala niyazi uma uNkulunkulu eqala ukuvakasha phakathi kwabantu kwenzekani-ke na ningekwamukele niyabo kade nigula kakhulu ninalesi sifo sokukhohlwa niyabo into yokuphela enake nayizo awucabangi ukuthi kufanele wehle kuleso sivumokholo imizuzwana embalwa nje bese uqotha ibhayibheli bese ubone ukuthi umKristu ufanele ukukhonjwa kanjani na lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo izenzo uPetro wathi nendukani lowo nalowo futhi nikubhatizwe egameni likaJesu Kristu ngoko kuthelwa kwesono khona niyakwemukela isiphiwo sikamoya ongcwele ukuba isithembiso singesini esabantwana benu nisabo bonke okude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Uma benitshela ukuthi lokho kunjalo khona-ke umelusi wenu kunodaba olubi lwesifo sokukhohlwa sokomoya angeke azithola ebandakanywa nalelo bandla hhayi inhlangano ibandla umzimba kaKristu ofiphele. Manje umoya ongcwele lapha kulapho kwenza khona impela nje athembise ukukwenza. Manje niselapha namakhanda eni ekhotheme qhubekani nje nikhuleka umoya ongcwele awukhulumi iqobo lwawo futhi kubonakale ukuthi ngabe lokhu noma ubani uyakwazi lokho isithembiso ukuthi singesani ngalolu suku. Manje wena odingayo kulo busuku wena abaningi benu niphakamise izandla zenu ningakakwenzi lokho angazi noma siselapha futhi ngempela sikhulekele abagulayo angazi noma beningasuka kulokho kungakholwa lelo hlelo lezo zivumokholo esinitshela ukuthi lezi zinto azinjalo lowo onganitshela ukuthi ngukwadevele uma benza lokho abasoze bathethelelwa kulelizwe noma ezweni elizayo. Uma kweleli bekuliqiniso na cabangani nje uma kuyilo manje-ke nikuphi na niyabo anidingi ukuba nikukhulume kuzwakale ukholweni nje enhliziyweni yenu futhi kunabantu lapha abakukholwayo lokho. Ngihlale khona lapha ubusuku obubili obedlule ngisebenza ngokushikashikeka phansi kwento ethize nje ngibamba futhi ngiluma olimi lwami ukuba ngingakuphimiseli ngqo futhi khumbula mngani phakathi kwakho noNkulunkulu uma-ke kuliphutha futhi nicabanga lokho na niyakwazi okwenzekayo anisoze nathethelelwa ngakho isifo sokukhohlwa sokomoya niyohamba niqonde ngqo ekufeni kwenu okuphakade ukungakholwa ongakholwa uselahliwe vele. Manje ekhulekela ukugula kwakho uthi ozi Jesu wethembise kungahle kube nezinye izihambi lapha esingakaze sibe lapha ngaphambili. UJesu wethembisa njengoba kwenzeka ngizothatha umbhalo wodwa ngemihla kaloti inkathi uNkulunkulu ebonakaliswa emzimbeni wenyama nabantu u-Abrahama iqembu elikhethiwe iqembu elibizelwa ngaphandle negama lika-Abrahama lashintshwa laba ngu-Abrahama wabeke esebona izwi lenziwe inyama futhi lehlulela imicabango owawusenhliziyweni kaSara futhi ngenkathi inzalo ka-Abrahama noyobukhosi ivela liyilokho eyakwenzayo futhi bayibiza ngo-Devon wathi manje nxa umoya ongcwele ufika uyokwenza into efanayo wathi manje kunokuthethelelwa uma iningi biza ngalokho kodwa uma nikhuluma ngumelana nomoya ongcwele ayikho intethelelo manje kwangathi yena emandleni akhe angeza adabule kulezi zitameli zabantu noma ngabe nikuphi nanokubona kwakhe okufihlakele kokomoya kukhombisa ukuthi uyizwi ukuze kuthi uma ekhona lapha ophethwe isifo sokukhohlwa ukuthi abazuku akuzukuba nezaba ngaphambi kokuba leli altare lenziwe kwangathi iNkosi uNkulunkulu ingasiza manje amakhanda enu ekhotheme ngenhlonipho yokuzitoba nikhuleka niyabo kunenenekazi elihlezi lapha phambi kwami liphakamisele izandla zalo ebusweni balo liphethwe isimo somkhogodla kanti futhi linokugula kwemizi linenkathazo yesisu futhi lihlezi lapha phambi kwami manje futhi ukuze lazi alisilo elakulelizwe lingalasedolobheni elithiwa iMacon ya uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na ungunkosazana ayazi uma lokho kunjalo phakamisa izandla zakho izihambi kuwe lelo iqiniso akusilo na manje inkathazo yakho isiphelile ujesu kristu wena uthinte ingubo yakhe ukusindisile manje kukholwe nje kunendoda ehlezi kwingemuva lendlu ifuna ubhaptizo kamoya ongcwele ifuna ubhaptizo ngomoya imi lapha phambi kwami ayisiyeya lapha nayo yaseCarolina eCharlotte igama layo ngulete kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho noNkulunkulu uzokugcwalisa ngomoya ongcwele mfowethu wethu uma uzowukholwa
over to my right
lapha ngapha kwezokudla sami nansi indoda nomkayo behlezi ngokona phambi kwami lapha yizithandani ezindala ngakwesokudla sami inenekazi liphethwe isimo senanzi umyeni walo unenkathazo yenhliziyo abasibo abalapha bangabase Tennessee nomzane nonkosikazi Thomas uma nizokholwa ngayo yonke inhliziyo yenu phakamisani izandla zenu futhi ningakwemukela ukuphuliswa kwenu uJesu Kristu uyanisindisa lokho impela athembise ukukwenza kodwa ngikaze ngibabona abantu empilweni yami isifo sokukhohlwa somoya uJesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza kuseyisikhashana neze lingabe lisangibona nokho niyakungibona nina ngokuba ngiyisabizwana somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade manje kwabesilisa nabesifazane phakathi lapha eninento nje engalungile ngani kalula nje eningeke nabona ukuthi kanjani nina nifuna ukukholwa kodwa anikwazi nje ukungena kuyo futhi ningathanda ukukhulekelo nifuna ukumemukela ni sesebukhoneni bakhe ningeza futhi nime khona lapha ngakini ngikhuleke futhi ngibeke izandla phezu kwenu uma ningakhuphukela khona lapha manje wena okhula kanjalo unezimo zokukhohlwa sokomoya futhi ufuna ukukhulekelwa ukuthi uzokhululwa kulokho uma ungesilo isilo ikholo kodwa ufuna ukukhulekelwa yenyukela lapha bese uma uNkulunkulu akubusise insizwa omunye futhi ozawona uNkulunkulu akubusise nenikazi waza uNkulunkulu akubusise intombi omunye futhi ozawona waza uma ekhona lapha njengamanje isifo sokukhohlwa angifuni ukuhluswa yilokho uNkulunkulu angavumi mangife ukufa kwanoma yini kodwa mangingafi mangingakufi neze lokho kufa njengongakholwayo uzani nimemukele memukeleni manje ningekwenze na uzani nivela futhi nehle niphume kuvulande osesitezi bangani izinyathelo ezimbalwa nje phansi lapha futhi kungahle kusho umehluko phakathi kokufa nokuphila kuwe bukani ngeke ngamenze uKristu azilutho uKristu akadingi kwenza noma yini kodwa into eyodwa kufanele aqinise lakhe kufanele akwenze lokho ukuze abe nguKristu abe ngunkulunkulu ufanele aligcine izwi lakhe manje kumbula uma ungaqinisekile ngezehlakalo zakho awethi ngani manje uma nje ungowehlelo uma ungumzukulu wePentecostal uNkulunkulu akanabazukulu unamadodana namadodakazi kodwa akana ndo akana madodana namadodakazi angabazukulu niyabo uNkulunkulu akanakho lokho unamadodana namadodakazi nje futhi niyazi ukuthi anisiwe mhlawumbe ukhulume ngezilimi ungathi kuba usinile ungathi kuba wenze konke lokhu lokho kulungile angimelene ngalokho nakho kodwa nokho uma nisalokhu ninaleso sifo sokukhohlwa sokomoya ihlani futhi nize lapha futhi nime lapha asikhuleke ngaso utheni na ilunga lebandla ilunga lebandla eliyilo ngegama njenje awenye kwelingani lapha futhi sesiqede khona manje angifuni ukushiya iBirmingham lapha futhi ngazi ukuthi sikulumbe uma sekukhuphuka ukwehlulelwa futhi ngizofanele ngiyimeke phambi kwenu kumbulani ngizohlangana nani futhi uma ngingahlangani nani neze lapha kulokhu noma ngizohlangana nani ekwahlelweni futhi ngizofanele ngiphendule ngalokho engikusho kulo busuku manje lalelani endukani bangani indukani iphumani kukho phumani lapho uzani manje lokho bekufanele kwenze wonke owesifazane obhungule izinwele kulelizwe noma le ndawo enyiwele lapha manje lokho kulunge impela lokho ukuthi awunawo umusa owenele kuba ngempela uthi ngiyafuna ngifuna ukuyeka izinwele zami zikhule mfowethu Branham bekufanele ngine awu anginawo umusa owokukwenza ngani wena uthi lokho kukhona okuhlangane nakho na lapha kuyekudala umfundisi omkhulu ngempela uza kimi wayesethi ngifuna ukubeka izandla phezu kwakho mfowethu Branham wathi wonke umuntu ukuthatha njengomprofethi ngathi angizange ngithi ngangingumprofethi wathi kodwa abantu bakuthatha ngokuthi uyilokho njalo utabula labo besifazane ngokugqoka izikhindi 40 oh indoda yePentecostal wayesethi ngokugqoka izikhindi nokuphungula izinwele zabo nezinto wathi lo akusiyo umsebenzi wakho ngathi kungumsebenzi kabanike wayesethi labo bantu akubafundisi ngani labo besifazane ukuthi babe kanjani babe nezipheo zomoya ezinkulu futhi basizwe abantu ezikhundleni sokuzama ukuwathi bayakwazisa ubatshela khona bayokukholwa wathi awubatshele ngani ukuthi zitholakala kanjani iziphiwo ezinkulu nokusiza abantu ezikhundleni sokubagxeka njalo na ngathi ngingabafundisa kanjani ongwaqa bengeke babafunda ngisho no-abici babo na nabo nabo fanele uqale phakathi ekugcineni uphenduke noma ubhubhe manje ungazibonela wena phenduka Nawa pope uJesu Kristu uthikhombise yena uqobo lapha ubusuku nobusuku nalokhu ngobusuku ebesiguqule ebesiguqukela le nsindiso ngamanyama ngamanyathelo ambalwa nje phezulu lapha futhi nginenqwaba yesikhathi ukuba ngilinde
Remember Birmingham your blood not above me
Bula Birmingham ikazi lakho alikho phezulu kwami Unaqala futhi uma ngempela unomoya ongcwele ulethuba lokuza manje futhi uma ufundiswa olunye uhlobo lobusonto olukubangele ukuba ube nesifo sokukholwa sokomoya awuzi ngani na uJesu uyiselapho ungeze na manje abanye abantu basuke kungulande osesitezi bengilindele ukubona lapho abebe khona bephuma noma bezathatha lapha phansi lapha ngenyukani nizungeze nakho ke nina enilapha uzani nime nizungeze ialtare ukuthi sengiqedile ngalokhu yebo abeza ehla amaninikazi amabili lokho kuhle yenyukani ngo manje amanyathelo ambalo nje ukusuka kukho nalawo manyathelo angahle asho umehluko manje bukani khona ngifuna ukunibuza khona uma kefika kulo busuku na oh nithi akezi angazi noma uyeza noma cha lezi sibonakaliso zokugcina khumbulani esho kanje inkosi nawe nangizwa ngisho lokho akwangabi iqiniso na Nibone isibonakaliso senu sokugcina leso singokumbhalo sibonile isibonakaliso senu sokugcina Pentecost ningatholi ukuqoveka manje yilokho akwethembisa uIsrayeli emva kohlwethu lowo akusini sekuqedhiwe ngani ngaleyo nkathi nyabo manje uthu lenu manje isibonakaliso senu manje isikhathi senu ningasenqabi ningakwenzi ungcono nize niyangikholwa ukuthi ngineka uNkulunkulu na kumbulani Birmingham, angaza nitibane na bantu abanomoya omuhle kakhulu kangaka. Ningabantu abanomoya omuhle, badlule bonke ebengingafuna ukutibana nabo empilweni yami. Kodwa nidinga ibuzelelo, niyafa, nithethe izifo zokukhohlwa zomoya, niyafa, ningakwazi lokho. Buzelelani lokho ninakho, kukhuphuleni futhi ngokushesha ngaphambi kokuba uthi Yesu afike.
Kulungile, ngenkathi besaqhubekani niza, bathutheleni nje baqhubeke beze sile sibathole bonke inkosi ebabizayo. Phezulu lapha uzani manje, siqedeni leso sifo sokukhohlwa. Inyanga enkulu lapha manje ukuphilisa leso isisuse kuwe.
Ifakazi sile ukuthi ilapha bangaki abazokhomba lokho ngokuphakamisa isandla sakho uthi ngikukholwa ngeqiniso ukuthi yathi iyokwenza lokhu. Niyabo manje ilapha, niyabo, niyabo kolwani. Kodi bangaki wazi ukuthi nginitshela iqiniso ukuthi niyafa futhi nidinga imvuselelo na, niyabo iqiniso. Ningabantu abakahle, umeke uthole abangcono, azikho izinhliziyo ezingcono ezishayayo kunangaphansi kwalamayembe amadala angaseningizimu ezansi lapha. Kunjalo abantu bangempela, kodwa bafo kungcono niphaphame ngokukhulu ukushesha ngehora eningalicabangiyo. Kungahle kwenzeke, kungahle kungenzeki, angazi. Kodwa khumbulani, nithola isixwayiso senu sekugcina. Ngakho balekani, nisenesikhathi sokubaleka. Wozani manje inqobo nje, uma beza ngizolokhu ngilindile, ngoba kungahle kube umphefumulo owodwa ubiza inani elingamazwe ayizinkulungwane eziyishumi. Futhi inqobo nje, uma abantu besakholiseka, ngingathanda ukubona lokhu kubhidlikela emvuselelweni enkulu engahlalisa onke amabandla ngapha, uma beningagashula imehluko yenu futhi nisuse bonke lobo buguvu futhi nemukele umoya ongcwele. Nizitsho ukuthi niyawukholwa, nizitsho ukuthi niyawukholwa futhi uma sekufika ebuteni uzikhombe wena uqobo, khona-ke nizohlakazeka omunye nomunye. Kungani singajoyini izinhliziyo zethu nezi likaNkulunkulu futhi sikholwe iqiniso na? Kuyoyilokho-ke nizoqhubeka nje nokufa nifa, futhi niqhubeka ngqo niyongena eLaodikeya, khona impela akwethembisa lizoba ngaleyo ndlela. Ningeze manje na, manje usuku, manje isikhathi esivunyiwe. Bekezisani ukuthi umoya ongcwele uzokwenzani manje. Ngifuna bonke abefundisi lapha, ukhathalele laba bantu eze akhuleke nami naye. Kuphukelani lapha nonke befundisi, ukhathalele laba bantu. Uzani, uzani nje nizungeze ngo futhi ningene phakathi kwabantu. Umfundisi noma isisebenzi esikondene, isisebenzi esilungile esikondene abesifazane abangathanda ukuma nalabo abesifazane, manje ngizokholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi umoya ongcwele uzongena kule ndawo khona lapha manje, futhi nje uzikhombe wona uqobo konke phakathi kwalaba bantu. Manje ake ngiyale laba bantu lapha kuqala manje, bangani, noma ngabe nisemayelana nani lapha, uyazi futhi ngiyakufakazisa kini, uyothatha ngamunye ngamunye unikhuphulele lapha kulo msamo. Futhi akuze kuba khona neyodwa into angezu kuyazisa. Manje lokho sekube lokhu kusukela ngisengumfanyana, leso siphiwo asikho ekubuzweni. Kodwa umbuzo ongokuthi ningasebukela na, niyasikholwa na? Manje ulapha, awu uma elapha manje-ke kunento eyodwa kuphela, uyachila izwi lakhe. Manje-ke kholwani ukuthi niyakwemukela futhi nikuvume futhi nisukume, bese nithi Nkosi uNkulunkulu ngilapha ukuba ngikuvume futhi nje ngihlale lapho kuze kwenzeke. Njengobuti Robinson wake washo ensimini yombila wathi, Nkosi, uma ungangiphi umoya ongcwele ubuze ubuya. Sithole inqwaba yamathambo ilele khona lapha, wayezimisele ngempela ngempela, futhi awuzukuthola lotho kuNkulunkulu uze uthole ukushisekela ngokwanele. Manje ngaphelile ukudla okusahlamvu kwanamhlanje ngaphelile namhlanje esikwenzayo na thina empeleni sinonkulunkulu owenele ngathi kuze kube lapho esinyukela khona emsamo sithi yebo mhlawumbe kungcono ngenyuke manje lesi isehlakalo somhlaba jikelele yebo kungcono ngenyuke futhi ngime ngithi awu awu angazi ngilapha uyabo indawo enjepho ukuba kuyo akukho mlilo ovuthayo akukho mdlandla akukho ukuyongena kukho futhi njengombangayeli lokho nje kuyangibulala ukubona abantu bakaNkulunkulu bekuleso simo sifanele ukuvutha kodwa niyabo kuyina kuyilokho impela engitshele khona isabelo sesithathu usivivi futhi wathi ngoba usivivi manje-ke ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami kunjalo na yilokho akusho futhi uma asho lokho yilokho azokwenza ngakho masingabile kusuku lapha lukthina asiwuthole noma sife khona lapha kunjalo asiwuthole noma sife manje mfowethu othandekayo utata ukuba ngabe ngingehla futhi inisise ngenze ukuthize impela bengingakwenza manje ngesiphiwo enginganitshela ukuthi nisengani lapha nginganitshela ukuthi kuyini umoya ongcwele ngomoya kaNkulunkulu nginitshele ukuthi nize mayelana nani ukuthi nenzeni ukuthi iyoba yini inkathi ezayo noma into efana naleyo kodwa lokho akukunakekeli ufanele wemukele lokhu kobo lwakho kufanele kube nguwe manje silungele na ngamezane sakho ukuthi sengilungele sengilungele ukufela khona lapha manje ungakwenzi ngaphandle uma ukusho ngempela sengilungele ukufela khona lapha noma ngithole lokho engikufuna kuNkulunkulu amen ngilungele ngempela manje makuthi izedameli zisukume zonke manje sindawonye sindawonye asizihlanganise thina sindawonye asikhuleke futhi nje yasi nina befundisi manje yenyukelani kulaba bantu lapha nonke futhi imele izandla zikakristu manje wena ofuna umoya ongcwele wena ofuna letho yasehlakalo hhayi ukuxuma kwamadlingozi ufuna umoya ongcwele ukuphila imbewana yokuphila ngaphakathi kuwe futhi ufuna ukususa leso sipho sokukhohlwa esikwenza ungakwazi ukuzidela awazi lapho omi khona awazi ukuthi uyini asikususe khona manje kunokuzalwa okusha lapha kwakho okwangempela ukuzalwa okusha kwangoqobo manje asibeke izandla zethu phezu kwalaba bantu asithi sonke siphakamise izandla zethu futhi sikhuleke engakuvumelana kunye bakwasezulwini egameni lekodwa ujesu sibe khona nkosi ukuthi egameni likajesu phithe ukuthi ongcwele uzoza kulo busuku bangumkhubeni lapho umoya ongcwele wehla njengokuvunguza kwamoya onamandla kwangathi laba bantu bangababhaphathizelwa kumoya ongcwele kwangathi umlilo namandla kankulunkulu kungeba shiye uma belapha ekuseni kwangathi bangahlala bahlale umoya ongcwele uze ufike.
That's it, there it is. That's the Holy Ghost coming. I done done it. That's the Holy Ghost. Believe it now. Accept it.
You know I'm going to. 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 Faliswani ngowakhe